mutima wanje ujye turiza umukiza uri mu mubiri ukurwanye iteka mutima wanje umenye nuhagarikwe n'ibiguci intege bikuzengurutse
umubiri wanjye ujye undwanya ngo ndimbuze ibyifuzo byawo n'iby'urupfu gusa uyu mubiri uhora urwanya iby'umwuka umutima wanjye tubwize umukiza
byinshi umukiza yadukoreye nyamara ni kenshi tubyibagirwa tukajya kureye mutima wanjye turiza umukiza amaraso ye azakweza kuboneze rwose
Yeah.